Yes! It's 255. When y'all be cipher, 2020. Boys and girls, hey, yo, copy. Get in. Wana na mori, haina gangori, najitenge vibaya, nipite na ilodogori, haina gasori, haina kulemba, ukiletea shomo na kufungia na uremba. Big money, big daddy V, big popa kwenye hasa komi katipi, katipi. Big fella kio cha jamii, nakupa marifa we boss kama madi. Na squeeze ya wapigi show, wananengua wakipanda, tunaimba wote, mnazingua, niwataje nani na nani. Ngoja ni wakaushie wenyewe si mnajijua. Kichwani 4444 akili dodoro. Wome baki nyumbani umelalia gogodolo. Shule hauna lakini umegraduate. Na paki kucha tu mwendo kubet.
Mwanzoni mama likataza, lakini sasa nasema na kusikia street usichoke kimziki kaza. Ujinga unapumbaza. Really go again, bado hamjanijua. Mtoto flani ugo kwa nazi ni wazi ya mwezi kufua. Uswazi swakishua makazi Mungu anajua. Siku inapopita tiki na hema inaseba nua. Kinita baby haitoneshi kidonda. Haikwepeki nkikunyoa jua sihachi kuchonga. Nimeanza ndika jua kilima ili nichole kitonga. Hata nikifa baki heshima kuwa mdomo libonga. Usicheze mbali unga robo mama naga lipiti. Ukiwa kidume saka mtonyo bato kale kwa shish. Naishi kwa mani na peace. Naishi ndo wana lo nifunza kwa shetani bilisi. I'm in a game like this.
Whoa, 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 whoa. It's solid, solid, solid. It's solid in the house. Everybody have some fun like this. And then, my boy, composer, in the building.
Let's go.
Let's kill it, yeah. Bro.
Nilikuwa shagi pesa zikaleto palo muntu na kipili pili bila mzungu na ni rasta life lina kwenda faster. Limwengu wa insta watu wananza kwiti huku kwanza lafu ndo na twitter. Wanauliza vipi mademu wana kudieme ujiza. Mana tumjui ya toyo shemu hindo sana kabla ya pesa na kupa mademu. Hukubwa waputo na kupulizo pae mendo le jama nikikukalibisha blousi kai sinaga tama. Ila nikitaka tu nipate toki zimatanda papasa kwa ni begane tina chekesha. Alafu nakupa na somo sona bunga. Dumezima mnaita na somo mabala. Pesa huna wana wana mdomo. Tunajua meni nane pumbavu mombo kodongo.
Nivo ansa mlisema tunajaribu. Na hii ndo ya pili mna majibu. Vichwa vyetu OG venu mashudu. Ona mnatia uruma kama hamna ndugu. Bus to bus, line to line. See you bar to bar, niko ghetto the wine. I'm cool man chill, don't you see I'm fine. Your mama hate ya, my mama blesses, go shine. Akizi kile mbacho akina ubora kamwe. Na ndo mana wakifiwa silwa tabaki wajane. Upendo, ukianguka so lazima tuwa nane. Na naweza kupenda sasita neka kuacha sanane. Unafungu ya ghetto, unafungu ya nyumba. Unataka mtoto, unagopa mimba. Na voda special, wekula za mtumba. Unacho nishangaza tokinyo maji unayumpa.